chano chonse. Na bongolo la ine la puyonse. Na la kwele kanga lupim. Ndefa vye tuve vye babili. Wisha, wisha. Enali ya na mezo ya kashika. Wisha, wisha. Enapuka maine de kumkula. Wisha, wisha. I wanna be with you forever, la. Please don't go, please don't go. Jarra boy unity. Dante in collabo, filema ra ra.
Osa ina, osa ina. Missy my baby, ni na ko, maje ni penpani puki.
You're my sweetie. When sunset shines anyway.